talanga ulinda abantu bena awana no ngapali vuto ni uje ko nisive mutima wavuteka nikuyewa baby. I miss your smile na yewa masiku teze kucheza pamozi paja ukati hani na nenate sweetheart paka zuwe ya luva nangani chani baby uwachinja ni chani baby uwachinja akalai ya mishu baby yeah. Sininga na mena kuyewani yeah.
Girl, I've been thinking, oh, thinking and thinking. Why this love keeps sinking, I'm sinking. Hey, damn, I'm fighting, no my loving. The lost is a gone until you tell me something. Nanga pani nala kwa chiani. Is it me? Otiweche ulipa plani. Baby, atola mutima ni ndani. I'm now, 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 now. Kwasa ni uza pali yefuto nena kana na na na. Uyu mutima wale makulila nena kuye waha. Me as get to know that I'm the bitch. You gotta flip up, girl. This relation is a sinking ship.
Nangani chani, baby. Uwachinja ni chani, baby. Akalai, I miss you, baby.
Akalai,
sininga na mena kuyewani. Akalai, I miss you, baby. Sininga na mena kuyewani.
Apo mtima ni osoba ni makangi wakolola. Tia sichu kontolola pwela mamilo ndolola. Gama siti ya nayenda kuti. Rase ulimu mutu mwanga ngani fikuti. Kale chikondi chenzolo wakutila na fwiti. Manje niliranga kamwana keka funa titi.
Nalira mutima walema niwo uzaka niprema. Sindine playanga nema kutufu na nikareko pema.
Hello iwe
akala iya mishu. Ni chani baby uwachinja
zami music blog.co